kidogo. Waite wanangu gemula leo, atoki mtu jaman, welita kufaji tu wanjani. Atoki mtu jamani, welita kufaji tu wanjani. Usiwaona na konda, awaipendi Simba, wanaichukia Simba. Bisila ni kama na mimba, wanakerwa na Simba, awaipendi Simba. Nugazi tunakutuma salamu peleka, wambie wanao Simba no mabingu Afrika. Wepiga kelele madada vigelegele, Simba tabaki Simba ashindani na ngedele. Awanangu niwambie, niwaeleze na Simba niwambie, niwaeleze. Ukinunua jezi ya Simba ya Yanga unapewa bure. Ukinunua jezi ya Simba ya Yanga unapewa bure. Oh, sale zinaendelea, ebu ebu anapendeza tu.
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 Oh, mbona pambe, video la pambe.
Mbona pambe, video la pambe.
Mbona pambe, utopolo pambe.
Mbona pambe, utopolo pambe.
Kama tuondoki vile,
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 kama tuondoki vile.
We nasikia kelele uko analia,
nasikia kelele uko analia.
We nasikia kelele uko analia,
nasikia kelele uko analia.
Oh, kwani vipi
mnyama anafanya yake?
Kwani vipi
mnyama anafanya yake?
We manala kwani vipi
mnyama anafanya
yake? Uji kwani vipi
mnyama anafanya yake?
Atia wananitaga nula makabila ya likingi of singeli. We meneja mtupisi, doni fungwe. Acha, acha, chasa.
Mnyama nafanya yake, mnyama nafanya yake, mnyama nafanya yake, mnyama nafanya yake. Mnyama nafanya yake.